Giancarlo Gardenaro Republic. Buddha Boss.
GL.
I wonder if you love me. I wonder if you love me. Give me one more word. Toto, many more. I wanna fly, fly them with you. Baby, nataka nkipanda niwe nawe. Kifika mavuno nile nawe. Nishuke nipande nikiwa na wewe. Hola, kila nkiwaza na kuona we. Siwezi ishi mi bila we. Siwezi mpaka nikuoe, baby. Put the ring on it. Niparaza dunia mpenzi. Naumiaji. Hauniaji. Waniparaza dunia.
Amana maji, amana manai. Amana manama nama kanganari. Inga niba nama mamu jinja mutaka mama. Manu maku jinja tabi. Aki sikia mabi. Kaya maji, amana manai. Amana manama nama kanganari.
Wacha nidiki Walu nanipatia my baby. Wendo nanituliza kitete. Don't go far away So sweet like peanut butter. The way you give me that me na data. Call me baby, I'm hungry right there. Boda to boda mwendo bamba to bamba. Wako nime sticky, siti shiki. Penzi lako kakisiki. Singoki my love. Sweetie sweetie, niko wiki. Kwa mapenzi yako nayo nipa my love.
Naumiaji. Hauniaji. Waniparaza dunia mpenzi. Naumiaji. Hauniaji. Waniparaza dunia.
Amana maji, amana manai. Amana manama nama kanganari. Inga niba nama mamu jinja mutaka mama. Manu maku jinja tabi. Aki sikia mabi. Amana manai. Amana manama.